Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese nshuti muduteze amatwi ikaze mwese kuri radio yanyu. Mu makuru yacu turagaruka ku isabukuru y'imyaka 20 ishize abakoresha iterabwoba bagabye ibitero kuri Amerika. Nyuma haraza ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe. Nacyo kiribanda kuri ibyo bitero bya tariki 11 y'ukwezi kwa 9. Abayobozi ba Amerika kuri wa gatandatu bavuze bababajwe n'ibyabaye ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2001. Ibintu byabahinduye mu buryo budasubirwaho, byahinduye igihugu cyabo ndetse n'isi. Ariko isabukuru yo kwibuka imyaka 20 ishize habaye ibitero by'iterabwoba bikabije mu mateka ibihe tugezemo. Amagambo yavuzwe yahamagariraga Abanyamerika kubumbatira ubumwe bw'abaranze nyuma y'ibyo bitero. Abayobozi barimo Vice Perezida wa Amerika Kamala Harris wavugiye i Shanksville muri leta ya Pennsylvania, ahahanukiye indege yishe abantu 44 bari bayirimo nyuma y'uko abagenzi bivumbuye ku bari bayiyobeje. Yagize ati: iminsi yakurikiye tariki 11 kwezi kwa 9 yatwibukije ko ubumwe bushoboka muri Amerika. Ati: byatwibukije kandi ko ubumwe ari ngombwa muri Amerika. Burakenewe mu burumbuke dusangiye, mu mutekano w'igihugu cyacu no mu buryo duhagaze mu ruhando rw'amahanga. George W. Bush wahoze ari perezida wa Amerika nawe wari i Shanksville, mu ijambo yavuze nawe yibukije ko Abanyamerika bashoboye kujya hamwe mu bihe bikomeye bitigeze bibaho. Yunze muri ya perezida Joe Biden ahamagarira ubumwe nk'uko uyu yabivuze mu ijambo rye bucya hibukwa ibyo bitero by'itariki ya 11 kwezi kwa 9. Biden yifashishije isabukuru yongera guhamagarira Abanyamerika ubumwe mu gihugu kirushaho gucikamo ibice, aho abashinzwe ubutasi babonye iterabwoba imbere mu gihugu riteye impungenge zikomeye.
Unity is what makes us who we are. America at its best. To me,
Biden yagize ati: ubumwe nibwo butuma tuba abo turi bo. Amerika iba nziza bishoboka. Kuri jye iryo ni ryo somo rikomeye ibitero byo ku itariki ya 11 kwezi kwa 9 byadusigiye. Ni uko mu gihe tugeze ahakomeye mu gukurura no gusunika, ibyo byose bituma tuba abantu twese mu rugamba turwanira Amerika. Ubumwe nizo ngufu za mbere. Ubumwe ntibivuze ko tugomba kuba kimwe. Tugomba kugira ubwumvikane remezo no kwizerana hagati yacu no muri iki gihugu. Ahazwi nka Ground Zero i New York hakoze iminara y'ubucuruzi World Trade Center, imiryango y'abazize ibitero by'itariki ya 11 kwezi kwa 9 bagiye basimburana mu gusoma amazina yabo mu ijwi riranguruye uko akurikiranye mu nyuguti ziyabanza. Batangiye akanya gato nyuma ya saa 2:46 ubwo inzogera yavuze yibutsa isaha indege za Amerika zayobejwe zigahanukira ku miturirwa ibiri hagati yaciyemo 17:17 gusa. Imiryango yanatanze bimwe mu bikoresho ababo basize nk'urwibutso. Ntibyari byoroshye kugera ku mazina yose 2,977. Abo ntibarimo abayobeje indege 19 bazize ibitero by'ubwiyahuzi. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth kuri uyu wa gatandatu yavuze ko amasengesho ye akiri kumwe n'abakozweho n'ibitero byo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abarusimbutse. Yibutse imiryango yishyize hamwe kugira ngo yongere yiyubake nyuma yo gushegeshwa n'ibyo bitero. Yabivuze mu butumwa yohereje Perezida wa Amerika Joe Biden agira ati: ibitekerezo byanjye n'amasengesho, iby'umuryango wanjye n'igihugu cyose bikomeje kubana n'abakozweho n'ibitero, abarusimbutse hamwe n'imiryango yabo, kimwe n'abatabaye bwa mbere n'abakozi b'ubutabazi bahamagawe ku mirimo. Umwamikazi Elizabeth yakomeje agira ati: uruzinduko rwanjye ahahoze iminara y'ubucuruzi World Trade Center mu mwaka wa 2010 sinteze kuzabyibagirwa. Runyibutsa ko mu gihe duha icyubahiro abo bose baturukaga mu bihugu byinshi, mu madini kandi bafite ubumenyi butandukanye batakaje ubuzima bwabo, tunibuka ubutwari bw'imiryango yiyemeje kwishyira hamwe kugira ngo yiyubake. Mu bitero byo ku itariki 11 ukwezi kwa cyenda, abarwanyi 19 bakoranaga n'umutwe wa Al-Qaeda babibeje indege z'ubucuruzi bagaba ibitero by'ubwiyahuzi kuri Amerika. Indege bigiri zanyujijwe hejuru y'iminara ibiri y'ubucuruzi i New York zirayikubita iragwa. Indege ya gatatu inyuzwa kuri Departement y'ingabo Pentagon hanze gato y'umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC, mu gihe abakozi bo mu ndege ya kane hamwe n'abagenzi bari bayirimo birwanyeho batuma abari bayiyobeje bayihanurira muri Leta ya Pennsylvania. Ibitero byo ku itariki ya 11 ukwezi kwa cyenda byahitanye abantu 2,977, niwo mubare munini w'abantu batakaje ubuzima mu gitero cy'amahanga ku butaka bwa Amerika, nk'uko bigaragara mu rwibutso rw'itariki ya 11 ukwezi kwa cyenda. Abongereza 60 bari mu bahitanywe n'icyo gitero. Perezida wa Amerika Joe Biden yibutse iyi sabukuru y'imyaka 20 ishize ibyo bitero bibaye, asuraho indege zayobejwe zahanukiye aha icyubahiro ababizize. Iyi sabukuru ibaye igihe gito intambara Amerika yayoboye kuri Afghanistan irangiye, yatangiye mu myaka 20 ishize hagamijwe kurandura Al-Qaeda n'umuyobozi wayo Osama bin Laden waje kwicwa mu mwaka wa 2011 n'ingabo zidasanzwe za Amerika muri Pakistan. Tukivuga ku isabukuru y'imyaka 20 ishize isi yose yibukaho ibitero byo ku itariki ya 11 ukwezi kwa cyenda byatumye Amerika ivogera Afghanistan kandi igakuraho ubuyobozi bw'abatalibani, Abanyafghanistani baramaganira uburyo babayeho ku kuba ingabo za Amerika zaravuye mu gihugu. Abaturage b'i Kabul bananijwe n'intambara kuri uyu wa gatandatu bumvikanishije uburakari n'uburyo batekereza ko Amerika yabatabye mu nama. Nyuma y'imyaka 20 ingabo za Amerika zavuye huti huti muri Afghanistan mu kwezi gushize, bituma guverinoma yarishyigikiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ihirima kandi abatalibani bagasubirana ubutegetsi mu buryo butunguranye. Bamwe mu bagabo bakiri bato bavuganye n'ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters binubiye ko ingabo za Amerika zitagerageje gufasha abaturage ba Afghanistan. Nka Jalil Ahmad yaragize ati, nyuma y'ibyabaye ku itariki 11 ukwezi kwa cyenda, Abanyamerika bari mu gihugu cyacu imyaka 20 mu nyungu zabo. Ingabo za Amerika zakuyeho abatalibani nyuma y'ibitero byo ku itariki ya 11 ukwezi kwa cyenda kubera ko bacumbikiye Osama bin Laden, umuyobozi wa Al-Qaeda wagabye ibyo bitero.
People say we don't need this war, but I say there's some things worth fighting for. What about our freedom and this piece of ground? We didn't get to keep them by backing down. They say we don't realize the mess we're getting in. Start your preaching, let me ask you this, my friend. Have you forgotten how it felt that day to see your homeland under fire and her people blown away? Have you forgotten when those towers fell? We had neighbors still inside going through a living hell.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye kutwumva ku maradiyo yanyu, mushobora no kudukurikira kuri www.radioyacu.com. Ubu tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ibi byashize byose igihe cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe ibyo urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
turabasuje mwe muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera I Kigali mu Rwanda. Turabibutsa kandi ko muri uku kwezi kwa gatandatu ibiganiro tuzabageza hari ibyibanda ku bwisanzure mu gutanga ibitekerezo ndetse n'amakimbirane aturuka ku guheza abandi cyangwa se discrimination mu ndimi z'amahanga. Mu kiganiro cya none turaganira ku myumvire usanga abantu benshi bafite ku bandi bitewe n'uduce bakomokamo bityo bakabitirira imyitwarire runaka. Twifashishije ubuhamya, ibitekerezo by'abantu batandukanye ndetse n'impuguke, turumva uburyo iyi myumvire igira ingaruka mu buryo bunyuranye ndetse n'uko byakwirindwa. Iki kiganiro gihagarariwe na Roger Nigena, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, naho njye ugiye kukibagezaho nitwa Marie Claire Singizwe. Tubahaye ikaze.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 0728 02 32 32 cyangwa kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ugadusangiza icyifuzo cyawe.
Kuva u Rwanda rwabaho, ahantu hatandukanye hagiye hagira amazina haranga kandi n'ubu niko bimeze. Mu mateka y'u Rwanda, buri gace kabaga kazwi ibintu runaka bikabonekamo. Umuco uranga abantu baho, imbyino, imivugire n'ibindi. Wasangaga abantu runaka bazwiho ibyiza cyangwa ibibi bitewe n'aho bakomoka. Bamwe bakitwa aborozi kuko agace kabo kiganjemo ubworozi, abandi abahinzi n'ibindi. Si ibi gusa ariko, kuko byanarengaga ha ukumva bamwe bavugwaho imyitwarire runaka bitewe n'aho bavuka. Ntekereza ko benshi muri mwe mwumvise imvugo igira iti abanyagutari bavukana atatu ndetse n'izindi ntarondoye. Muri iki gihe nabwo ariko usanga imyumvire igihari, aho usanga abantu bakibona abandi mu ndorerwamo ya kera. Hari n'aho usanga birenga kubivuga gusa kuko hari ababishingiraho bafata ibyemezo runaka. Mu gutangira ikiganiro cya none, reka tugitangirire ku buhamya bwa Gakwaya Eliya wo mu karere ka Huye waganiriye na mugenzi wacu David Hitimana. Turagaruka mu kanya twumva ibitekerezo by'abantu banyuranye kuri iyi ngingo.
Nitwa Gakwaya Eliya, abantu ntuye naza Butare muri Huye. Iyo ntari ahantu mvuka, tuvuge nk'iyo nagiye gushakisha imibereho gupagasa, mbona abantu bamfata uko ntari. Urugero nk'abanyabutare rwose bakunze kudufata nk'abantu bagira amanyanga batagira ukuri, tubona badufata gutyo.
Byigeze bikubaho?
Byigeze bimbaho.
Tubwire muri makeya byakugendekeye gute?
Njyewe nari ndi ahantu mu kazi, ariko bitewe n'inshingano nari mfite, ibyo bambitsaga, ibyo nagombaga gukurikirana, ariko hakazamo akantu bagenzi banjye bakajya bantangaho amakuru mabi ko mvuka I Butare, ugasanga nyine abakoresha banjye batanyizera bakantakariza icyizere. Icyo gihe nkiri mu kazi byamviriyemo rwose no kureka akazi, kuko nagendaga mbona ntakarizwa icyizere bitewe n'uko bamfata nk'umunyabutare, bakumva ko batangirira icyizere ngo nkore inshingano neza nk'uko nzishinzwe. Byatumye rwose njyewe ndeka n'akazi nisubirira mu bindi. Twakoraga mu bintu by'ubwubatsi, nakoreraga za Musanze. Abo twakoranaga nibo bagendaga bantangaho amakuru mabi, bituma rero njyewe nkajya ngenda mbona inshingano nahawe nyine batangirira icyizere neza, bakavuga ko ndi umunyamanyanga. Byahise bituma rwose ngenda.
Inama wagira bene abo bantu nizi?
Bene abo bantu bafata abantu uko batari bitewe n'uduce bavukamo. Inama nabagira rwose ni ukureka iyo myumvire ipfuye, kumva ko umuntu avuka icyangugu ngo ngagira amanyanga, cyangwa avuka mu Mutara wenda ngo nabanebwe, iyo ni imyumvire ipfuye abantu ni nk'abandi umuntu ugomba kumugirira icyizere ibyo byuko abyahavuka ntacyo yabimaze
reka ngushimire ukoze cyane
yego nama
arakoze Gakwaya Eliya umaze kudusangiza ubuhamya bwe kuba umuntu yavugaho imyitwarire runaka hashingiye ku gaca akomokamo hari ababihuza n'ukuri ese abaturage bo hirya no hino barimo nabo mu bice bikunze gushyirwa mu majwi bo babivugaho iki reka tubumve mu bitekerezo twakusanyirijwe na Noel Imana Ishimwe turagaruka mu kanya
nkazacya ngo bava ngo ni abantu bazi gushabika amafaranga cyane ubona abantu basa nk'aho bababaye kuko niyo afashe amafaranga ubona yabyaje umusaruro abanyabutare icyo gihe bavuga iyo mvugo igikorwa icyo gihe hagaragara ko abajura umunyabutare ukumva nta kuri yakubwiza niyo mwaga nuko bamara gukwetesha uburose ko bikimeze
urabyumva nyine ariko ni nkabyaje bavuga ngo umukobwa umwe agatukisha bose nk'ibyo by'ikibungo byo vuga ngo ni abarozi bagenda ku butare natwe nubwo turabina ari rwamagana ariko igihe nk'andi hantu mu yandi maprefegitire banyaga bavuga ngo wacu ni ikibungo bavuga ngo wanyu ni ikibungo
Rirazwe bavuga ngo Rwamagana niho haba bajura ba mbere kandi koko wagerageje ugasanga nibyo cyane nubwo bavuga ngo icyangugu niho abantu bashaka amafaranga tugurije nk'ina abantu bahari bavuye icyangugu ariko ku ifaranga nta ba mbere baba bashaka kurushaho basanze na bakavuga ati ntibaba niba icyangugu nyine nuko ahanini ngira ngo abantu bagenda babayo bahagera bagenda babihasanga nk'uwo murenzi w'umutara bakawubona bagere nabwo bujura bakawubona wajya mu butare bagasanga nyine ubwenge buriyo no
icyo nemera cyo umuntu w'ikigali afite itandukaniro n'umuntu wavukiye mu cyaro nyine bitewe nuko ubuzima bwabo bwa buri munsi bo batunzwe no gushaka amafaranga kandi bagatungwa n'iki n'imbaraga zabo urumva impamvu bavuga ko ari abanebwe mu mutara ubundi akenshi na kenshi ntabwo bigeze batungwa n'imirimo y'imvune abenshi ni aborozi kandi rero umuntu w'umworozi kumubona mu murima akoresha imbaraga ntabwo azamuye wahera uvuga yuko yakoresheje ngo no yakoze kandi utigeze ubona afata ikintu kimuvuna
nke nakoreye kumva ko warusumye baravugaga ngo hari abantu bagendera ngo ku butaro ngo bararoga ibiki n'ibiki ariko njye nabyo nigeze mbona
ibyo ni ibintu byavuzwe n'abantu ba kera nyine abantu bagenda babifata gutyo ngo ikibungo bagenda ku butaro mu butara n'abanebwe abo bicyangwa bavuga ngo bakunda ibintu baba ngo bashaka amafaranga nk'abayataye kandi koko niko bimeze umunyacyangwa we buriya byanze bikunze ashobora no kugera hano apagasa ariko ukazashiduka afite urupangu ubundi hari naho ugera bakagutinya bumvishe ko uriwe ikibungo byo ukaba rwose wanarara mu zahari bakarara batanakinze ukavuga ati byanze bikunze aratoroga cyangwa yakugirira nawe wavuga uti urete ntawe wacu ikibungo akaba yanagukurikira guhendahenda ni imyumvire abantu bamaze gupfa mu bwonko nyine bakumva ko ari gutyo byashobora
nyine numva bavuga ngo mu kibungo ngo haba abarozi ngo bagendera ku bitaro nyine ibintu ku gikongoro ngo aba banyamibare benshi
cyane cyane nk'abanyabutari uko nagendaga numva nakundaga kumva bavuga ngo bavukana ngo ayisumbuye ngo akunze kuva abanyabwenge
biterwa rero n'agace baba barafashe kakarimo gutyo bati mu mutara n'abanebwe kuba ko abantu bagomba baragira inka boro ko batazi guhinga wese kwemeze barahinga barorora byose imirimo baravanze
turabashimiye aba baturage twaganiriye bamwe bati nibyo biragaragara abandi bati ntago bikwiye ko umuntu afatwa mu buryo runaka kuko nta uhitamo avukira ese wowe ubyumva uti Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/282/32 cyangwa se kuri 07/78/54/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo. Muri studio na Sire Christelle Wicheza ugiye kutugezaho ibitekerezo mumaze kutugezaho muri iki kiganiro. Christelle, umwanya ni uwawe. Claire urakoze kumi kaze rero wakunze ibikiganirijo nanjye ndabasuhuje. Ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kudusangiza ku nsanganyamatsiko ya none igarwa ku ngingo irebana n'imyitwarire ishobora gutwirirwa abantu bitewe n'agace bakomokamo. Aha turi kwibaza ku cyo mubona cyakorwa ngo imyumvire icike ndetse n'ingaruka bigira. Kwihuse Ngoboka Jean-Claude wirire mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda yagize ati nta gikwiriye kudutanya nk'abanyarwanda, dukwiriye gukomeza indangagaciro twirinda ivangura rishingiye aho umuntu akomoka. Dusengimana Matusera uherere mu karere ka Nyarugenge yagize ati umuntu wese akwiriye kubona ubunyarwanda muri mugenzi we atitaye ko akomoka ahantu runaka. Ati nkanjye bakunda kuvuga ko ndi umunyacyangugu kuko nkunda gukora cyane kandi sindiwe. Yasoje avuga ko kuba umuntu yaba umunebwe cyangwa yagira ubwenge ntawe bihuriye n'aho umuntu aba akomoka. Dukomeza Hakizimana Ezekiel uherere mu karere ka Nyamasheke yagize ati insanganyamatsiko ni nziza. Ezekiel urakoze cyane. Yakomeje avuga ko imyitwarire itwererwaho umuntu akomoka igira ingaruka nyinshi. Ati hari igihe umuntu akora nk'ikosa bisanzwe ugasanga batangiye kumucyurira aho akomoka cyangwa hakagira uburenganzira runaka avutswa. Naho Fred uherereye mu karere ka Huye yagize ati dufite amahirwe yo kuba tuvuga ururimi rumwe. Ati rero icyakorwa ni uko twashyira imbere ndi umunyarwanda igasimbura ibidutanya. Dukomeza Iradukunda Maurice uherereye mu karere ka Musanze yagize ati njye byambayeho nkiga mu mashuri yisumbuye nakunze umukobwa mu Mutara bigera naho nifuza kumuterita. Ati ariko ntibyabashimishije kuba twakunda nanjye ntari uwaho. Naho Uwamahoro Theoneste uherereye i Kanombe yagize ati imyitwarire ishingiye aho umuntu akomoka iterwa n'ubwibone, kumva ko bamwe hari icyo barusha abandi. Ubutumwa amaze kwakira bwa rubu ariko mukomeze mubwohereze, ndakomeza mbwakire tuzabuheraho ubutaha.
Urakoze cyane Christella, ngaho genda ufata akaruhuko gato, turasubira mu kanya tugezaho ibitekerezo abakunzi bacu badusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize. Reka noneho dufata akaruhuko gatoya twumve indirimbo Nyamijyosi y'abahanzi nyarwanda Safi Madiba na Fireman. Turagaruka mu kanya twumve ibitekerezo mwatugejejeho muri iki kiganiro cya none. Fireman na Safi Madiba bati Nyamirambo hari ubuzima, hari imibereho, niho nibera, n'ibindi n'ibindi. Nyamara ubu ngubu wasanga hari uduteze amatwi ujya utinya kuvuga ko ari hakomoka ngo adafatwe uko atari bitewe n'uko bamwe bahavuga. Reka nkwibutse kuteza amatwi radio Ijwi rya Amerika, ukaba uri kumva ikiganiro Ejo, aho uyu munsi turi kuganira ku myumvire usanga abantu benshi bafite ku bandi bitewe n'aho bakomoka. Urwikekwe hagati y'abantu n'abandi ni bimwe mu bishobora guterwa no kuba abantu bagufata uko utari, ahubwo bashingiye ku gace ukomokamo. Madamu Amina Nyirantiziryayo ni impuguke mu mibanire y'abantu n'abandi ndetse akaba amaze imyaka 13 akora aka kazi. Avuga ko abantu bakwiye kwirinda gushyira abantu mu gatebo kamwe bashingiye ku duce abantu bakomokamo ngo kuko bigira ingaruka mu buryo bwinshi. Reka tumwumve mu buryo burambuye mu kiganiro twagiranye ku murongo wa telefone.
Reka mvuge ngo ikintu gitera iki kintu twakwita generalization cyangwa generalization ku bantu batuye ahantu hamwe, ugasanga hari ikintu bamitirira yewe n'uvutse, ngo ni ibintu biba byaragiyeho kera. Abantu bakicara umuntu umwe yakora ikintu cyiza abaturukaho atuye bose bakazabyitirirwa. Ariko niba umuntu nanone avuka ahantu yakoze ikintu kibi, ugasanga n'abandi bavuka aho ngaho babaye nk'abashyirwa mu gatebo kamwe nawe ngo abantu batuye ahanaha abavuka aha n'indyarya. Abavuka aha ni abanyabwenge, abavuka aha bazi gushakisha ifaranga. Hari n'ababigira urwenya bakavuga ngo kugira ngo umenye umuntu ko ari umunyacyangugu iyo arwaye yapfuye ukubita igiceri hasi ngo cyavuga cyane ntakanguke ngo gifate nicyo cyemeza ko umuntu yapfuye. Buriya umuntu ashaka kubireba mu mbona arebesha amaso anashyira ibintu mu gaciro. Abantu bashobora kuvuga batabanye cyangwa ngo bazi gushaka amafaranga, ni ukubera ko bavuka bazi kuyashaka cyangwa n'uko bavuka ahantu hari ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ku buryo kugira ngo atunge amafaranga umuntu n'uko yinjira muri ubwo bucuruzi nyine bwambukiranya imipaka, kubona abacuruza bajya hakurya i Bukavu akabona abantu bambuka akabyigiraho nawe akumva ashaka kubijyamo. Ariko nanone tukibagiza ko hari n'abandi bahatuye badakora ubwo bucuruzi kandi babayeho. Ntabwo aribo bantu bayashaka bonyine. Amafaranga ni ikintu buri muntu wese akeneye, ku buryo usanga n'abantu batangira kutabagirira icyizere atuye amafaranga ahita yabonye yaguhitana. Reka mvuga ngo ni ihohoterwa, ni uburyo bwo guhohotera umuntu, kumushyira mu gatebo kamwe n'abandi bavuka hamwe, kumva ko icyo umuntu akoze cyitirirwa n'abazamukomokaho bose n'abaturuka aho avuka. Buriya umuntu yakoze ikintu cyiza, kuba bahavuka babyitirirwa bumva ari iby'agaciro. Ariko nanone turebe muri bwa buryo, iyo umuntu yakoze ikintu kibi tube nko kuvuga ngo Abanyabutare ni indyarya. Kandi mu by'ukuri mu mice yose no mu duce twose hashobora kuvuka abantu bavuga ukuri, hakavuka n'umuntu umwe utavugisha ukuri, wa muntu utizewe. Ariko se kubera iki n'undi wese uhavutse, niyo yagira ukuri gute? Abantu bakaba bicaye bari kuganira ati mujye mumugendera kure, ni umunyabutare. Urumva bije muri sense negative yo kumushyira mu gatebo kamwe, kumucira urubanza ko ari umuntu udashobotse. Gusa tugendeye ko kubera avuka hanaha. Ingaruka cyane rero bigira daboro hari guhera ku myitwarire ya muntu. Atangira kumva ari umuntu utifitiye icyizere, ufite urwikekwe. Kandi buriya muri kamere ya muntu, mu mibanire ya muntu n'abandi, naho umuntu avuka, umuryango avukamo biri mu bituma aba umuntu wuzuye. Iyo umuntu avuka ahantu hazi ku ndangagaciro nziza zubaka umuryango, nawe avuka ari umuntu wifitiye icyizere. Reka dufate urugero nka u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Jenoside ikirangira, umuntu yatinya kuvuga ko ari mu Rwanda akavuga ati barahita batekereza ko nanjye nshobora kuba narakoze Jenoside. Ariko ubungubu kubera ko u Rwanda rufite rugeze ahantu heza, rufite amateka meza, buri wese yifuza kwitwa umunyarwanda. Umuntu yavuga ko ari umunyarwanda ukumva urishimye, ukumva wihagaze ufite agaciro. Rero ku buryo muri iki kinyejana turimo, ntabwo byagakwiriye ko umuntu aho kumubona nk'umuntu, aho kumubona nk'umunyarwanda, ahubwo umwite umuntu kubera agace avukamo, kubera ko yaturutse, kubera abo bavukana. Kuko buriya n'abahanga bavuga ko umuntu, buri muntu wese niyo twaba tuvukana turi abana batanu, ariko bavuga ko buri muntu wese mu mateka ye aba ari ikinege. Kuko turabizi mu Rwanda hari uduce twinshi tugiye dufite amateka, ndetse twe n'iyi generasiyo yacu tutazi ngo ibyo bintu byaje gute. Umuntu akaba yanibaza kuko ibyo bintu bikomeza gukururana, kandi tuzi neza ko bigira ingaruka haba ku mubiri, haba ku mitekerereze ndetse n'imyitwarire y'umuntu ukorerwa iryo vangura cyangwa iryo hezo.
Turamushimiye Madamu Amina Nyirantiziryayo, impuguke mu mibanire y'abantu. Mwiyumviye ko atari byiza kubona umuntu mu isura yahavuka. Muri studio, reka nongere nakire mugenzi wanjye Christelle Uwicyeza atugezeho ubutumwa yakiriye ku kiganiro twabagejeje ubushize. Christelle, ikaze nanone muri studio.
Umugenzi wanjye arakoze. Rero bakunzi b'ikiganiro mukomeje kudukurikira, nk'uko mumaze kubimenyera, tugeze muri ka kanya tubagezeho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho ubushize. Iy'ubushize yavugaga ku gutanga ibitekerezo hifashishijwe imbuga nkoranyambaga nka YouTube, aho twibazaga tuti se mubona ibitekerezo bihatangirwa bigira uruhare mu gukemura ibibazo bibugarije. Reka duhere ku butumwa bwa Tuyisenge Fabien uhereye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Rungi, aho yagize ati imbuga nkoranyambaga zigomba gukoreshwa by'umwihariko kuko hari ibyiza byinshi tuhigira. Naho Muyoboke Jean d'Amour uherereye Kanombe mu mujyi wa Kigali yagize ati ibitekerezo bitangirwa kuri YouTube bifasha abantu batandukanye kwiyungura ubwenge n'ubumenyi runaka mu gutanga amakuru. Ati binafasha abakora ibikorwa bitandukanye kugeza ibitekerezo ku bantu baherereye mu bice byose by'igihugu. Naho Uzambazimana Samson uherereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara yagize ati YouTube ni ingenzi cyane, gusa abakurikira ibitekerezo bihatangirwa bajya bashishoza bagakurikira ibibafitiye akamaro kuko habaho n'ibihuha. reka minire kuri Nyandwi Emmanuel uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Ndera, aho yagize ati ibiganiro bitambuka kuri YouTube bigira byinshi bikemura mu baturage. Yakomeje avuga ko abaturage bakorerwa ubuvugizi kuko usanga n'ibiganiro bitambuka kuri YouTube bikurikirwa n'abayobozi batandukanye. Ubu nibwo butumwa mwadusangije, tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu.
Turabashimiye bagenzi bacu batugejeje ikiganiro ejo. Mu masogonda make ni ikiganiro dusangira ijambo. Mbashimiye kuba mukomeje gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amajwi y'ibiganiro mwumvaga yashyizwe hamwe na Dieudonné Cyubahiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Reka tubasezere tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.